Alvin Brown. Imujimu pretty kali nika kavata. That's don't tell my watari kuswala. Sembela ela kwewe sane kuneiba. Tule takavu yo ante yebela pachita. Now we don't you shy. Joto lage yo star. Now we don't you shy. Hakuna matata sawaya. Hakuna matata sawaya to party. Hakuna matata baby let's party. Hakuna matata nigga let's party. Hakuna matata tongada to party. Hakuna matata now we just to party. Hakuna matata tonenga to party. Hakuna matata sawaya to party. Hakuna matata baby let's party. Puli la vibe kulukuta msai. Eva tunyumirwa tuli mochile nai. Bali vamenye kababu lako to die. Guno gusi tulampoli landi so high. Now we don't you shy. Jo tulage your style. Now we don't you shy. Hakuna matata sawaya tupate. Hakuna matata sawaya tupate. Hakuna matata baby let's party. Hakuna matata nigga let's party. Hakuna matata tongana tupate. Hakuna matata now we just tupate. Hakuna matata tonega tupate. Hakuna matata sawaya tupate. Hakuna matata baby let's party. Kuluno to anyumye tuli wano kujoga. 42 straight street onyumya lockdown. Kubanga tuchileta party na di hometown. Miziki gukuba fena wetwe fulukuta. Lengela abana visalo bukomba. Bulamu bunyumye choteba za katonda. Budyo mune chichete mulibya kukopa. Single dance double dance vye tukola. Hakuna matata sawaya tupate. Hakuna matata sawaya tupate. Hakuna matata baby let's party. Hakuna matata nigga let's party. Hakuna matata tongana to party. Hakuna matata na wejo to party. Hakuna matata tonenga to party. Hakuna matata sawaya to party. Hakuna matata baby let's party. Hakuna matata sawaya to party. Hakuna matata sawaya to party. Hakuna matata baby let's party. Hakuna matata nigga let's party. Hakuna matata tongana to party. Hakuna matata na wejo to party. Hakuna matata.